Yeah, that'd be great. Oh, in English. Yeah. Okay, so here we have
Perpetua Shinedu Ibe.
Okay.
From Nigeria, and I'm going to say our father in Igbo language. Go away. Nanyị nọ n'eluigwe ka otuto dịrị afọ gị ka ọchịchị gị bịa ka emuche gị n'ụwa dịka esi eme ya n'eluigwe nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị gbaghara anyị mmehie anyị ga dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị ekwena ka anyị daba n'ọnwụnwa ma zọpụta anyị n'ajọ ife amen.
Thank you.